It's the magic music. Msaliwa malaiko na itaji mto kuongezea mbawa tupai. Mekuletea Heleni na cheni na jina lako kwenye kidani leo fai. Taka jisikie special special, fanya tulie kaseto kaseto. Ka baby face mobeto mobeto, na mletea za loketo loketo. Do I believe in you? No doubt. And my love is true, don't doubt. How she can speak and say me loud in my mother. There's no one like you, I feel proud, yeah?
Ukicheka ukinuna, ukisema ukiguna, mzuri wa sura, kakujalia mama. Wakujongeza, anavyopendeza, umkuta kicheza, ikoko ya papa. Naona, naona, naona kama umeniroga, wanasema
she the one in my baby au nampinzani.
Oh yeah, yeah.
Na kama ningeweza jina lako ningeandika angani.
Oh yeah, yeah.
Hautoe moyo nikupe ili ushike kiganjani.
Oh yeah, yeah.
Haya mapenzi sasa mashetani amepanda kichwani.
Oh yeah, yeah.
Toto laini laini
baga.
Michezo kachili kachili
saga.
Napigwa mawe mibaga. Napigwa vita siwe nao migaga. Do I believe in you? No doubt. And my love is true, don't doubt. How she can speak and say me loud in my mother. There's no one like you, I feel proud, yeah?
Ukicheka ukinuna, ukisema ukiguna, mzuri wa sura, kakujalia mama. Wakujongeza, anavyopendeza, umkuta kicheza, ikoko ya papa.
I repeat myself back to the matter. You and I, you and I, yeah. You and I, you and I, love. Look at your girl, come and make a matter. I repeat myself back to the matter. You and I, you and I, yeah. You and I, you and I, love.